Come in, it's your boy still, dog boy. Freestyle, mambo mbaya. So unajua? Ndio hiyo. Okay. This is trap music, bitch. AJ. Mafansa bitu bidi. Yeah. Ivo, Ivo, don't worry, I'm a mtumusaga octo. Ivo, Ivo, do it for me. Nina dunga kama Gucci. Yeah, yeah. Kwanza maya check, 1, 2, 1, 2. Nakumbuka nikiwa msanii, bado nilikuwa form 2. Mistari kwa endless, sasa hii iko endless. Yeah. Msanii, I can't leave it, dude. Watu wote sipo pena wapi nduri kutoka watu. Yeah. The end same level nigga, no day this. Why you keep on the stage? Yeah. Wanna go the miss. Yeah. Please don't lie to me. Gotta tell you this and this. Rap kama mi, una tamaka ya fisi. Wewe umechizi, wewe ni mwizi. Jurabu tu wangu mi, sikufunza ndani ya daro. So I na work hard, isifole kwa mtaro. I find swangu wako, iga kade mwanapika mdaro. That's why ni keep on the stage, no listen Steve ni mugani. Okay, enda kwa marapo, listen Steve ni mugani. Yeah. Chapa funga awa marapa, nadai nini? Izo bangiza, oh mi staki. Yeah, nafanya mziki, ujue mziki ni ganji. Nafanya mziki, ujue mziki ni ganji. Na rap ni unde do, juma fanta daimo. Damn, them are good, yeah. Tell my mom, tell my dad, tell my girl. Yeah, cheki venye mina come. Na wachapa luku, cheki venye mina rap. Wana kizi, yeah, cheki venye mina flow. Mean friends nigga, yeah, yeah. Natoa rap mashinani napeleka kwenye jiji. Mi nule boy kwenye mic mini jiji. Ama hater wanapenda kundibonga na wanoni. Na marapa wanataka tukosane kawa sewa nasa. Juu rap zao ni this too. Yeah, I never do the bullshit. Nigga juu mi dope boy, dope nigga, dope song, dope track. Yeah, damn. Local boy, local superstar. Ameshika mashinani na penu maslay queen. Adi na mapoko. Na venye mi uva wana than mini rich nigga. Yeah, I'm real and this for real. This nigga's gonna be updated. I do this for my family, my squad, to my straight niggas. Yeah, damn, I'm done. Okay. Steve Boy, Steve Boy Music. From Mokongo, I'm done.